mwambie nitapona kama akiwa karibu. Atara nakosa kwa haya majaribu, kifo nakiona njia nikipo karibu. Anihurumie, maji yamezidinga, aniangalie kitanzi nisijefunga. Anihurumie, maji yamezidinga, aniangalie kitanzi nisijefunga. Nena mwambie, 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 nenda mwambie, 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 nenda mwambie, 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 nenda mwambie, 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 nenda. Na kama hataki kurudi, usimfosi sana kaona kero. Jua nafanya kusudi, kuteseka kwangu kwa kecheko. Na kama hataki kurudi, usimfosi sana kaona kero. Na jua nafanya kusudi, kuteseka kwangu kwa kecheko, yeah. Kinachoniumiza nile mahaba na wake utundu, yeah. Kujisalivu nipa nikikumbuka ndo nakosa nguvu, kinachoniumiza nale mahaba na wake utundu, wajisalivu nipa nikikumbuka ndo nakosa nguvu. Anihurumie, maji yamezidinga, aniangalie kitanzi nisijefunga. Anihurumie, maji yamezidinga, aniangalie kitanzi nisijefunga. Nenda
mwambie, mwambie,
nampenda,
mwambie, mwambie,
nenda
mwambie,
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 nenda mwambie,
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 nenda mwambie,
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 nenda.
Mwanza kesi na rahma,
Kato baby, Pasco, call me, see ya.